Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Dowladda Jubbaland ayaa qabatay shirka hoggaanka Bahda Cadaaladda Dowladda Jubbaland oo bishiiba mar la qabto, kaasi oo looga hadlayo caqabadaha jira ee ku aaddan dhanka cadaaladda iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo waxyaabihii u qabsoomay. Kulanka oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Cadaaladda Jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Cadaaladda, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida, Xeer Ilaaliyayaasha Jubbaland, Taliyaha qaybta dambi baarista booliiska, taliyaha qaybta asluubta booliiska Jubbaland. Kadib markii uu soo idlaaday kulanka, ayaa waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, Cabdulaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni, isagoona sharaxaad ka bixiyay muhiimadda kulanka.
Iyadoo lagu lafagurayay lagana tashanayay guulihii iyo caqabadihii soo hareereysay Bahda Cadaaladda Jubbaland sanadkiina soo dhaafay 2024, iyo sidoo kale sidii looga tababushayn lahaa, sidii la iskaga kaashan lahaa waxqabadka dhammaystiran ee Bahda Cadaaladda dowladda Jubbaland ee sanadka 2025. Shirka run ahaantii waxaa lagu wadaagay afkaar tiro badan oo looga hadlay guulihii ay gaareen Bahda Cadaaladda Jubbaland oo ugu muhiimsanayd ballaarinta adeegyada garsoorka dowladda Jubbaland, iyadoo lagu guuleystay sanadkii 2024 in la dhammaystiro qaab dhismeedka garsoorka dowladda Jubbaland oo la geeyo deegaanadii aan horey u jirin aysan uga jirin, gaar ahaan gobolka Gedo iyo degmada Dhoobley, iyadoo bilowgii sanadkan 2025 lagu daray degmada Badhaadhe oo ahayd degmadii ugu dambeysay ee gobolka Jubbada Hoose inta ay dowladda Jubbaland gacanta haatan ku hayso. Sidoo kale, dowladda Jubbaland waxaa u dhisan qaab dhismeedyadii kale ee Bahda Cadaaladda, ugu horreeya guddiga adeeg garsoorka Jubbaland, ururka qareenada, maxkamadihii ciidanka, CID-dii ama dambi baaristii, asluubtii, iyo dhammaan laamihii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan Bahda Cadaaladda Jubbaland. Waxaa laga hadlay caqabadaha soo food saaray garsoorka iyo hay-adaha cadaaladda Jubbaland sanadkiina soo dhaafay 2024, iyadoo la isla qaatay in caqabadahaas wax laga qabto, Bahda Cadaaladduna ay mid u noqoto, gaar ahaan hoggaankeeda run ahaantii oon bogaadinayna sida quruxsan ee kulanka looga hadlay. Waxaa aad loo bogaadiyey shaqooyinka xafiisyada Bahda Cadaaladda Jubbaland ay kala hayaan, ugu horreeya garsoorka dowladda Jubbaland, maxkamadaha ciidanka sidoo kale laftirkooda oo dadaal fara badan ku jira cadaalad u helidda, dhammaan dadka dowladda Jubbaland jooga, ururka qareenada oo run ahaantii laftirkiisa wada dadaal xooggan oo ah u qareemidda, iyo sidoo kale u doodidda dadka u baahan in loo doodo, taliska dambi baarista ee booliiska dowladda Jubbaland oo sanadkii lasoo dhaafay, iyo si guudba howlo muhiima u haya cadaaladda iyo dowladda Jubbaland, gaar ahaan ka hortaga iyo ka dabataga dambiyada, asluubta oo run ahaantii laftirkeeda hawl fiican haysa oo xabsiyadii mas-uulka ah, iyadoo waxyaabaha lagu guuleystay ee wasaaradda cadaaladda u suurtagalay sanadkii lasoo dhaafay 2024 ay ka mid tahay dhisidda xabsi cusub oo ogtihiin in xabsigii hore ee magaalada Kismaayo uu ahaa xabsi qadiimi ah, iyadoo inoo suurtagashay sanadkan 2024 in la dhiso xabsi cusub oo casri ah, kaas oo u suurtagelinaya in maxaabiista loogu dhaqan celiyo sida ku habboon ee ugu wanaagsan. Shalay ugu dambeysana masaajid laga dhisay, lagana dhisi doono maalmaha soo socda dugsi ama qolo loogu talagalay in farsamada gacanta ay maxaabiistu ku bartaan, sababta hadafku waxa weeye in maxaabiista la dhaqan celiyo.